byakolo biba binene nnyo bipitiriddeko binene okulojja kyamazima bikola Yesu byewunyisa ebintu byakolo biba binene nnyo bipitiriddeko binene okulojja kyamazima bikola Yesu.
Yeah, cool.